Yeah, pretty fresh nigga. My Buddha camp, beyond the line. Jump, 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 jump.
Jinsi moshi noke mbare stop. Napoteza kila kona. Mabisho wanako mara hizi rap. Napoteza kia ina. This more fire. Kila moja yuko ndani kufro. This more fire. Tatu pira hapa kuna kudro. This more fire. Kila moja yuko ndani kufro. This more fire. Tatu pira hapa kuna kudro.
Nitobowe ni kuchome ni ibe ni kutobowe. Miso MC Feki. Na wapu hofu. Wanatoka nduki. Mwanzo li speak propaganda. Sasa juku ane nimepanda na jigamba na kaba na chapa laba. Na make money and not material. Na pesa chafu. Siweki banki kuda deki. Mi afande. Piga saluti zingua ni kuchushie buti pole kwa liye. Jikoki nda kusafisha kama kapeti mindo KB. Kozi sijisifu. Mi mpole sina bifu. Yeah.
Nasikia ya mjinga ata kama nitapeli. Kenny Mox na jilinda kima wazo nsije feli. Riziki bado fumbo kama boxa ya paloko. Nazimeza kwa vikumbo izi tonge moto moto. Tena naomba nuru giza likisogea. Nasiwezi kukuzuru ata kama uminkosea. Leo iga kazi usige matumizi. Mabuda nija azi maneno safisha fizi. Nina panchi ndefu kama mita kwa songoro. Na wavuta wako sefu kama genge la ugolo.
This emotion okay but it's tough. Napoteza kila kona. Mabisho wanako mara hizi rap. Napoteza kia ina. This more fire. Kila moja yuko ndani kufro. This more fire. Tatu pira hapa kuna kudro. This more fire. Kila moja yuko ndani kufro. This more fire.
Hey, yeah.
Tatu pira hapa kuna kudro.
Napoyona Mike wanatoka na wazimu. Nipo booth na kokotoa mahesabu. Kambi ya jesh na katiza bila tabu. Oya bwashe, hizi soka babu. Biti ndo kiota, makinda, mistari kuntu na walisha. Nipo juu, kama unyawe na kichwa huu. Muda ni wa vita huu, muda siwa wa misa. Usinete, vichupi na ushabi. Nacheza na maneno, kalatasi na biki.
Na kaza buti pasipo ustanza kari. Kimchongo sio receiver kama mshale. Luka soti baharini kisha kupaka langi. Ukine soma kwenye game piece kama shegi. Hata kisu kina kata lakina kina diwani. Nitusi bila woga malaya kavae kanzu. Gari la kuvuto haliwezi kuovertake. Wimbo wa taifa kamwe uwezi kusheki. Heshima ni pesa tu shikamoni makelele. Hata baba likula ujana mshikaji na kupa pole.
This emotion okay but it's tough. Napoteza kila kona. Mabisho wanako mara hizi rap. Napoteza kia ina. This more fire. Kila moja yuko ndani kufro. This more fire. Tatu pira hapa kuna kudro. This more fire. Kila moja yuko ndani kufro. This more fire, yeah, yeah. Tatu pira hapa kuna kudro.